o reditse kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
Maikutlo a gago go fitla ga jaana ke utlwile mo tsatsing la mabane ba tlhalosa jalo gore go na le bajanala go tswa kwa Brittany ba seng ba tsentse jalo kopo ya bone ba batla jalo go katla kwa mo Aforika Borwa ba tlhalosa jalo gore ke batho ba le 300,000 ba kwa Brittany ba batlang go tla mo Aforika Borwa mo dikgweding tse di latelang. O itumetse ne?
Felix, ga ke go utlwe sentle o ko tlase thata, ke tsere ke founua ka ore
ya. Wa nkutlwa eno?
Ee, ke a go
utlwa sentle yalo. Ya, ke ramabane go tlhageletse dipego tsa gore ke ma-Brittany ba balola go 300,000 ba ba batlang go etela ka kwano mo Aforika Borwa mo dikgweding tse di tlang. Ke dikgang tse di monate,
eh? Di tlo re thusa gore tourism e boele mo mannong, e ka re thusanyana. Ka gonne borrakgwebo ba ba mo tourism ba bona mathata-thata. Ka jalo baeng bao re ka ba itumelela thata.
Le gale tla re tsene mo go se re go beletseng sona mo go sona, a re simolola fela ka tiro e o e dirang le setlamo sa gago mo industry ya bojanala.
Okay, before ke tswelela pele, Felix, ke rata go dumedisa bareetsi ba mo Tsweding FM ka Aforika Borwa yotlhe. Okay, nna kgwebo ya ka ba e bitsa B2B, business to business. Ha ke thata mo go rulaganyeng maeto jalo jalo for ba e. Rona re thusa dikgwebo ka go dira gore ba nna le di-standard tse di siameng tsa go tsamaisa dikgwebo tsa bona, gore fa baeng ba eta ba kgone go itlhelela thuno tse dintle thata, service ya bone be le ya maemo ko godimo. So ke se re se dirang. Gape se re se dirang ke gore pele motho a tshimolola kgwebo mo industry ya rona ya bojanala, re leka thata go ba thusa gore ba dirise feasibility study, ba batlisise gore mo ba batlang go tshimolola kgwebo kana kgwebo ba batla go itshimolola ga gona le demand na, gore ba seka ba fitlhelela ba tshimolotse kgwebo e leng gore ga nkitla e ba tswela kuno at the end of the day. So basically re tswela batho mosola ka go ba fa di-advice le go ba thusa go rulaganya di-business plan jalo jalo.
Ya, ga ba fetsa go dira dipatlisiso tseo tsa bone ba feletsa ba butse kgwebo eo, kgang ke gore service e nna yang go tswa mo go bone le gore ba keepa yang standard?
Okay, service e botlhokwa thata ka gonne ba eng kana di-customer kgotsa bona ba dirisa ba etela lefelo fa ba itse gore service ba ka itlhelelang e ntle thata. Ka jalo o itlhelele gore go na le Tourism Grading Council ya South Africa e le gore developa di-standard ebile ya ditlhokomela gore di a latelelwa tsa tourism mo accommodation le mo di-conferenceng jalo jalo. SABF le yona e tsamaisana le ISO, ba na le the standard committee e leng gore e kwala di-standard e le gore industry ya rona e tshwanetse e di latelele. Mme le dikgwebo ka botsona ba kgona go itirela di-standard tsa bona tsa gore fa ke etela Modisa Lodge nka itlhelela eng ko Modisa Lodge, ba tla ntshwara jang, tatswae batho ba tla checka bo di-trip advisor booking.com o bona gore di-standard di jang.
Kagisoe, minimum standard ebile o e dirile jalo example le ka guest house, ke tsena nna jaaka Felix ke bukile kwa guest housing, minimum standard e nka e solofelang fa kgotsa e ke e batlang kgotsa e ke e solofetseng mongwe le mongwe fela ga a checka in mo guest housing ke eng?
Okay, Felix, ga ke go tlhalosetsa ka grading specifically,
fela ka standard
se tlhokagana minimum for accommodation e nngwe le nngwe e ka nna one star or e sa grade-iwa. Sa ntlha tshwanetse go nne le metsi a tabogang, tshwanetse go nne le motlakase, nice wa Eskom, go nne le bolao o le re ba robalwa bo siame sentle le dishipi tse e le gore di tlhatsitswe di clean. So tshwanetse go nne le cleanliness, go nne phepa le gore dilo di kgone go dira. O sa nna le TV ya gore o switcher on ga e direke, ke standard se se ko tlase thata seo. So toilet e kgone go nna teng la e se nne mo rumong ya gago mare e nne gone. Le guest house e etelang e tshwanetse go itse gore re na le toilet mare it's a shared toilet mo rumong tse pedi e mo passageng gore wena o itse se go se fitlhelelang ga o fitlha mo.
A se selo se se thata ne?
A se selo se se thata nkgonne, fela bothata ke gore ka nako tse dingwe ga re latelele dilo tse. Ka nako tse dingwe re tsene mo kgwebong re sa e tlhaloganye, re naganela gore badirisi ba re direla di-favor tsa gore rete.
All right. Bona kagiso ne, kopa o ntshware le yalo re fete fa gore ke a go duela, ke a tsena ke a buka ko guest houseng, ke duelela service, mme service eo e ke e duelelang e ko tlase thata. Wa bona, ga ke itse gore motho o a nagana gore ga ke itse gore ke ipotsa gore go tlileyang, ke na le go ipotsa gore go tlileyang gore a bule kgwebo eo ga e le gore service le standards di ko tlase kgotsa di puo goreng a le mo kgwebong eo.
A ke a rapotso wa gago, gantsi batho ba tsena mo industry e or mo setting ya tourism ba sa ipankanye. Ga ntlha se nka se buang gore madi a o a bonang ga o tsamaisa kgwebo e ke madi a ko tlase thata, ga se madi a mantsi. The margin e ko tlase, ka jalo e dira bothata fa o sa ipankanye gore o ka tsamaisa kgwebo ya gago sentle. Mme fela ba bangwe ba leka go go fokotsa di-expense at the cost ya moeng, and then selo seo ga sa siama. Fa ke feta foo ba eng kana di-customer tse dintsi ga ke di itse gore ba na le recourse gore ba ka ya ko consumer protector gore ke ile fale ke buisane le bona ba mphile service e wrong and ga ka itumela. Ke tsela gore batho ba ka report-a ka yona mara ga ke tleetse gore o tabogele ko consumer protector o sa bua le motsamaisi wa kgwebo le bone gore le ka thusana jang.
A ba reetsa mme a ke gane gore ka nako tse dingwe go na le di a mme customer le go nna e na le go sa utlwisise tla ke botsa yalo pele go ya ka maitemogelo a gago ka maitemogelo a gago mo industry ya bojanala. A mme motho a ka tsoga fela ba complaina ka service ya guest house gore no
ke fane gore ba re customer is always right, mara kana go tlile go ba le customer tse di lekang gore nka phusha go itlhelela kae go bona discount kana ke roti 3 nights maybe nka kry-a bosigo bo bongwe for free. Mara ga se selo se diragalang gannye mare ba teng batho ba ba ntseng yalo. Ka jalo go botlhokwa gore motsamaisi wa kgwebo a itsise di-customer tsa gore ba expecte eng fa ba tla kogela. Ka gonne nako tse dingwe o itlhelela le gore batho ba tsamaya ba le bararo ba buka dirumo ko go mme Maria, mme ya ba fitlha mone dirumo tsa teng ga di tshwane. Mare batho ba ba sa lebelele gore ga ba duela madi la e le the same guest house ga ba duela madi a tshwana, ka jalo ka se expecte gore rumo ya engwe e tshwane le engwe. Fela le fa dirumo di ka lekana ka price, motsamaisi wa kgwebo tshwanetse a tlhalositse badirisi kana di-customer gore goreng go le yalo. So ke kganyana e leng gore ga e bonolo thata, mme fela fa o ithulagante go tlhoka ko tshimologong le go tlhokomela standard tse go ya go ile ga nkitla go nna le bothata. Ka nako tse dingwe ga nke go train-a staff because if badiri ba sa itse di-standard tsa kgwebo ya gago kana tsa Aforika Borwa kana tsa lefatshe lotlhe ga nkitla ba na a di-customer service e siameng.
No, ke tsaya gore ba utlwile di-service provider tsotlhe tse di leng teng mo lephateng le la bojanala ga mmogo le ba ba na leng mafelo a borobasogo jalo di-guest house le di-hotele ba utlwile. Re go ile thata ka gese o tla re le go tsena kwa gago abuti, le nna ke ithutile o le gontsi ke lebogile.
No, go lebogile
rona. Ai, malebane ke robetse ko guest house-ng ya ngwana. di thabela tsa teng e le pitse le mmolo ke re ah tse di sa tshwanetse ka ne ba ba tedi ba ke re betse sentle gore but ke lebogile o tla ka gise
no go lebogile re ga thank you le mohale le baretsi ba motsodi ngwe
thank you e ke boza le gore mara di thabela tse di sa ge ha ile re di yelo a di ne yelo ge e se ka nna yelo le green man man but ke robetse sentle gone ee bane ba ntshwere sentle god le dikobo tsa bone di le sekolo mare dithaweletse tse di sa tshwane pitse le mmolo ya dithaweletsele a